Badan markan gostay galab ano nasibad Samir badan markan gostay galab ano nasibad Sawga bar hinshod badan Bacha ayli may galin Samir badan markan gostay galab ano nasibad Samir badan markan gostay galab ano nasibad Sawga bar hinshod badan Bacha ayli may galin galay xusuus badan wali badigay man badan waxan iri dalal badan adoo kale ba man barane waxan iri dalal badan adoo kale ba man barane intan galay xusuus badan wali badigay man badan waxan iri dalal badan Ado kale ba man barane waxan iri dalal badan Ado kale ba man barane Go'an saday dadal badan ilmo badan intan qubay Go'an saday dadal badan ilmo badan intan qubay markaan diri faray badan midan biluso hal galay Ille waa barkayga waxaan helay bartan rabay Go'an saday dadal badan ilmo badan intan qubay Go'an saday dadal badan ilmo badan intan qubay markaan diri faray badan midan biluso hal galay ille waa barkayga waxaan helay bartan rabay ille waa barkayga waxaan helay bartan rabay Sambabada chirkaygiyo boqtiyo xanuunka Sambabada chirkaygiyo boqtiyo xanuunka Saw adigu beerulay bohol yogi matirin Sambabada chirkaygiyo boqtiyo xanuunka Sambabada chirkaygiyo boqtiyo xanuunka Saw adigu beerulay bohol yogi matirin joogi ma tirin intan dumar arke badan waliba biliicaslu badan aba ugu udgoon badan samir iyo dulqaad badan aba ugu udgoon badan samir iyo dulqaad badan intan dumar arke badan waliba biliicaslu badan aba ugu udgoon badan samir iyo dulqaad badan aba ugu udgoon badan samir iyo dulqaad badan go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay markaan diri faray badan midaan biluso hawlgalay ilen waa barkayga waxaan helay bartaan rabay ilen waa barkayga waxaan helay bartaan rabay go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay markaan diri faray badan midaan biluso hawlgalay ilen waa barkayga waxaan helay bartaan rabay ilen waa barkayga waxaan helay bartaan rabay go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay markaan diri faray badan midaan biluso hawlgalay ilen waa barkayga waxaan helay bartaan rabay ilen waa barkayga waxaan helay bartaan rabay go'aansaday dadaal badan ilmo badan intaan qubay.